Mr. Lover, 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 Lover Boy. Mr. Lover, 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 Lover Boy. Narcissistic, or simple boy. Lover Boy, Mr. Doctor Love. Lover Boy, Mr. Doctor Love. Hey, Lover Boy, Mr. Doctor Love. My G, Lover Boy, Mr. Doctor Love. Okay, acheni ni wapi? Kupenda madem, jaji kupenda mnajua tu kufyeka madem. Madem utaka kupendwa, she wants to be loved. She wants your time, she wants to be hurt. Loyalty is all she wants, honesty, faithfulness. Hataki kumcheze, hataki kumplay. Don't break a heart, please don't break a heart. Love her to death, kupende adi tamati to the moon and back. Kwanza mwanzo adi mwisho, make her your priority. Make her your one and only, make her your everything. Mr. Lover, Lover Boy, yeah. Mr. Lover, Lover Boy. Mr. Lover, Lover Boy, yeah. Mr. Lover, Lover Boy. Mr. Lover Boy. Acha nini watiti kupenda madem. Yoji kupenda mnajua tuku hati madem. Madem utaka kubembelezwa kama yai. Madem utaka kubembelezwa kaka toto. Madem utaka kupulizwa kaka kidonda. Surprise her, make her happy, respect her, hug her, kiss her forehead, cook for her, do what she likes, fight for her, mshike mkono, be sweet to her, share things with her, that's what she likes. Ataki do, ataki gari, anataka time yako, attention yako, mwenyesho koida, mwenyesho namtambua, mwenyesho ye domain, hakuna cha side chick. Alafu rungu sikuwe unamnyima zik. Mpe kumpea kama dawa mara tatu kwa siku. Mr. Lover, Lover Boy. Mr. Lover, Lover Boy. Mr. Lover, Lover Boy. Mr. Lover, Lover Boy. Acheni ni watiti, ni watiti. Vile kadem kau handoliwa, vile kadem kau shugulikiwa, vile kadem kanafaa kupendwa. Handle with kiana ukashugulikia vilivyo. Alafu mambo yako itaenda utakavyo. Pende na roho yako simpende na mdomo. Mdomo inadanganya, roho nayo ni ya ukweli. Wase, am I communicating? Madem, hapo vipi, hapo sawa. Niongeze volume, ongeza. Ni shout, shout. Ni preach, preach. Wamesikia, wamaboy wamesikia. Kawajasikia, hakuna kuwapatia. Wakiuliza sema, bisa ndio mesema. Mr. Lover, Lover Boy. Mr. Lover, Lover Boy, yeah. Mr. Lover, Lover Boy. Mr. Lover, Lover Boy. Yeah. Love the girl, I the girl them love. Man, a girl is from back. Kuroju na watoto. Napenda watoto. Watoto wameiva ni warembo. Black beauty na ma brownie. Slimmers na ma thickers. Big up my G, aka ladies man, aka Lover Boy. Na wapenda. Producer Eli B.